dunnoddaangol fondation Mohamed VI kaananke Maroc, ulamaaɓe duroɓe leydi capanɗe nayi e jeetati nder Afrique batano dow to diina alsilamaku, Ibrahim Kane mo ƴiwa Mali e Aboubacry Imam mo Cameroun.
Fondation mawɗo yaara ko kawtal julde wona gootum yangondira waɗa bandiraaɓe dow goonga ɗuɗawol moƴƴol haalislam yaara yeeso.
So min ƴiwi gaa min ndewi ɗe ɗe jiyamin jammu min giɗi o ko diina kaaka diina jam l'islamu mustaqbul min assalam, diina l'islamu kaa ka sankkitaaka diga jam. So jam alaa diina ala, alaa to njooɗo toon haa ñaamon haa ngaɗon diina mon ala. Ko ɗum min mbasata derke en ɓe njannga, so ɓe njanngii tan ɓe njaaɓa e mawɓe yaabino ɓe ngollida e mawnde électronique duniyaaru wonndaandu ndu ɓe ngollida e maaru.
Alsilamaaɓe rewɓe na darani mbirdi sukaaɓe, ko ɗum won ko waɗi kamɓen ɗo ko watta capanɗe joyi muɓɓen keedi golleeji kawrital fondation Mohamed VI. En kettino Mayrama Doubla Avali mo Cameroun.
Harani rewɓe kam, rewɓe ɗo kamɓe wiyete Dada Sare, kamɓe wiyete Dada Duniya, kamɓe jogii ɓe. Yo debbo to janngi janngiran ɓinngel, to debbo faami famnan ɓinngel. Yo jotta kam rewɓe ngarata haa ɗum ni ɗo. Min ma min ɗon cinkindira ko moye watta haala mum, ndanda ko saali ɗo ɓe ɗo kaɓta mofta waɗa heɓa dabareji man. Donc nder moftingol man ɗo rewɓe inchallah ɗon mari riba masine, ngam ɓe famtinni kuugal amin, alkawal amin, Allah jippini dow amin ɓe famtinni inchallah.
Laawol jeegaɓal ngal laatake sababu fay yimɓe seeruɓe sanne keɓi teddineede. Hakkunde ɓen yimɓe ne tawa docteur Cheikh Aboubacar Doucouré, joom amdal sanne darniiɗo diina alsilamaako mo Burkina Faso nder Afrique. En kettino docteur Aboubacar Doucouré.
Nayo daɗa onore jamma hannde o, donc concours garaɗo organisé leydi capannayi jeetati yimɓe Burkina Faso nayi fof keɓi teddineede e leydi concours o keɓi reɗe ɗum ɗon fof jiɗeede noddaama ɓe hokkaama ɗuma diplôme uji maɓɓe koye ɓe hokkete mbar jari ɓe loɓɓiri ndelle Maroc hollini yiɗe no teddini en ndelle so a dimo ɓe mbiyayna ene won yimɓe rimɓe, sabu Burkina haa jakkano wiide leydi yimɓe rimɓe jeyɓe koye muɓɓe ndelle mbiya adama dimo tani kila yiɗa jiɗɗo ɗum kila e teddina teddinto ɗum. Maroc holli dalilaji kewɗe hene yiɗi leydi meɗen teddina leydi meɗen, hay ɗum ko fuɗɗumi jooni alamaji muɗum ndelle ɗe ngaɗana kananke Maroc o duwawa ɓe njowto ɓe mbarkinoo.
Ngel kawrital manngal ombi dambude muɗum ɗo aadiji celluɗi kooƴa fana waɗa de teddengel hukkine e diina alsilamaaku e annde feere feere ko haɓɓide e diina alsilamaaku, yaade e fina tawa binndi ngaɗanooɗi faa ko falti e ɓeyditi annde kese wiyeteeɗe nouvelle technologie. Moctar Bari dow innde VOA Fulfulde Fes.